umqondo wokuba nobudlelwane ngamunye ngamunye noJesu kwabaningi kuyinto engekho futhi esashobolo. Lokhu bayibuza ukuthi kungenzeka kanjani uma kuwukuthi omunye ngamunye lamaKristu ala ku-2 billion asemhlabeni efuna ubudlelwane naye ngamunye, bezokhanda kanjani ithuba lomuntu ngamunye? Isikhathi bezosenza kanjani? Usayibuza ngikubingele ngomukele engosini efresh. NginguSibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Sokwaba senkonzweni esuke indigcwele phama. Uzuyibuza ukuthi engaze ngakube uNkulunkulu unasi isikhala sami kulaba bantu abaningangaka kumbe laba bantu yibo abasemqoka kakhulu kuye. Ngiyakhumbula usuku lokuqala ngena endlini yenkonzo emva kokuyinikela kuJesu. Lalingelikhulu kakhulu leli bandla. Phela angithi kwakwabantu abalanje ko-30. Kodwa ngayizwa lasengathi angibalulekile kunabo mase kuziwa uNkulunkulu. Laba bantu abazi wonke amagama adinga ukushiwo, okubalwa amaculo kanye futhi nokuthandaza. Babelwazi ulimi lwamakholwa uma kuwukuthi bengabeka leyo ndlela. Kodwa mina ngangazi dwe nebala. Ngayizwela ukuthi hayi angibalwe ndawo phela la. Mlaleli, kwakuba nesikhathi la khona uJesu wayehaqwe yicuke eyiningi, kanti khona lapho kwabe kunamadoda ayenomhlobo wawo owayekhubazekile, wayengakwazi ukuhamba. La madoda ayefuna ukumletha kuJesu ukuze aphulukiswe, ngoka Mark 2:4. Bengenakusondela kuye ngenxa yesixuku, baqaqa uphahla lapho ekhona, base bebhobozile behlisa uhlaka ayelele kulo ofuhla ngothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofuhla ngothi, ndodana, ukuthethelela izono zakho. Manje ukubhoboza uphahla phezu kwala kunomshumayeli khona ukuze abone lo muntu ukuthi udinga yena ngqo. Ngokwakho ukubona, ubona ukuthi babefuna ngalilokothi ukuthi amzibe lo muntu. Manje-ke uJesu wenze njani kulesi simo? Ngoka Mark 2:5, uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofuhla ngothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Ngakuba uJesu wacikeka yilokho lutho sanhlobo, kunalokho wahlabeka umxhwele ngokholo lwabo, ngakho waveza wayiphulukisa le ndoda. Uyabona umlaleli ukuthi kuJesu kuhlale kunesikhala somuntu oyedwa phaqa. UJesu unayo indawo yomuntu eyedwa. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho sithumele i-WhatsApp kule number 067 706 0077. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.